Na mabebe she's a remote control anani control. Na mabebe she's a remote control anani control. Mabebe anani control. 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 Na mabebe anani control. 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 Anani switch on. Yeah. Kama mudi zangu ziko off. Napojifanya sioni mimi kipofu. Na apendagi nilete za kisumbufu. Anani piga mimi. Yeah, apendi niongee sana yeye yeah, apendi sababu ninakuwa ninaua bendi na yeye so mto mambo mengi ananipiga rewind rewind nikijifanya nimesahau tulipotoka milima na mabonde vile sisi tumevuka tabu na dhiki vile sisi zilitushika ananipiga kwa yeah anapenda gani waze tu mambo ya mbele maana yalopita kwake huwa si ndwele na mambo mazuri masela mbele kwa mbele ananipiga stop. Mazoea na madanga wa mjini ye yeah, ataki madanga wa mjini zao kushika mashati yeah. Na mabebe she's a remote control anani control. Na mabebe she's a remote control anani control. Mabebe anani control control control. Na mabebe anani control control control. Na mabebe ni mtamu kama lamba lamba. Shoro mtoto huyu hana kasoro. Nasikia anatokea Moro. Mtoto mpogoro shoro bwezi nipe michoro. Na mimi sina shida naye sababu huyu mtoto na mipango naye. So kumchezea bali kuishi naye. Na tujenge familia mizae naye. Na mabebe she's a remote control anani control. Na mabebe she's a remote control anani control. Mabebe anani control control control. Control, control, control. Na mabebe ni mtamu kama lamba lamba. Nam lamba. Na mabebe ni mtamu kama lamba lamba. Nam lamba. Boss, na mabebe ni mtamu kama lamba lamba. Nam lamba. Na mabebe ni mtamu kama lamba lamba. Ey. Nam lamba.